okuva ku Uganda Virus Research Institute Entebbe batadde wokkererebwa kwa Ebola one Kasese wamu n'Arua okusobola okuzuula ekirwadde kino mu bantu nga bukyali n'okendeeza okusaasaana kwakyo. Okusinziira kwakulira ekkeberezo ery'obuwuka obw'ekika kino, Dr. Stephen Balinandi, ekkeberezo eriri mu Arua lyateereddwawo eggulo okusobola okugonza kwekenneenya sampolo eziba zijjiddwa ku bantu. Agamba kino kyakuyambako naddala okulaba nti waakiri kibatwalira essaawa mukaaga zokka sampolo zino okudda okusinga ku ssaawa 24 nga bwe kibadde.
Today, as I speak, testing capacity is being started or activated in Arua to handle suspected samples within the Western region, and now samples will no longer be coming to Kampala or Entebbe for testing. Another lab is being activated at Wera Hospital in Kasese to cater for samples, especially from Western Uganda. So this is the plan the government has put up. Yeah, to make sure, because it has always been difficult to bring samples to the center, to Kampala, to Entebbe, from up country patients, the patients in up country health facilities.